nyankopon bibi nyane yo na ene yesu an bibi kakra ha e kire yen se yen hye ye ho de ewo Isaiah 35 verse 3 echo Isaiah 35
odivo Isaiah ngoma no etie aduasa enum chichemu miansa e ba no na monhye ensa a aye better din
o se yen hye ensa aye better din enye obi mbacho meba enye obi aninse wu ho asem na ye ka onse ensa ehu hia pa enti dru ba bia na chiro sem ahyeda wo se se onse wei kura ni fa wei betu senti du atwa na se sa heaven no ehu adwuma ye edi wo se woni ebetu senti du atu ani ne to twene heaven ti ana wa hyeda de ensa atoto ho sa ensa bi mu aye mra ye nhye ne de enti okasafo nyoma bebre hu nyoma bi a wonhu se de wose ekọ asisa ejija se se wakasa afa ye ma hu na afi ubehwe na wo mai nyoma nkoye bibia ekọ basa enne nyame asamu ba onchen wose ensa amu aye mre no shenitin kan bibi cherati na kasa kire dia odis adwuma no say time na all yes ade ana ahonhom bi edi abusu anya kasa kire no say wo mo no mo wi ayonkofa no wo wonka so wa say ma bi abrabo awo sa em uma enka na wo wo hye no say onye na dwene say oba ben wo ba na de pedro ade wo ma wo ma no e wo say yeden epui enti say sa kwan ni so bibi enye din na bibi ye mra awurade asam hyew nkran se ne hyew ho din ma onsa no emunye din kan sam wa ebeboa enkugu asam de yitwetwe ba bi na de obeka bia so awurade asam na aka wose hye ensa aye mremu din enti ade bia ejija ani daso ni su enkoye enipa fam de asi we de enye ye wankasa so wa ya na jego enne nyankopon asem ba onche wo se wadwuma no a wonhu so na enkoye de bia isu na wo shedam na wusu o se ebeyeye enu ani se obeshon ho de na wa ma adwuma na ye de etintim e wo se wadwuma etimi show
amen
na wadwuma ehai dan ma
amen
ebetimi mpo atasa ase
amen
na esifie aman
amen
eni kwan se adwuma ni jija
amen
oti ase e enti ase da enti ase e ma adwuma ni jija no anya ade a opene so eti wo be bompa ye wa adwuma no na firi ho a wo be hu de besi enti dia e koso wo adwuma mu no emfa nya adwuma ma mpene so da e wo sense san ye den e ba se to me bi ana se bia me fanse ba bia wo ye adwuma odi ntuma bi akata ho a ompa ye ne be yi no ho se to me bi ama nipa bi a wo so mu kai wo no mu ba ho beto ade ana mu be ye wadoye ana mu fro wo adwuma bi mu wo mu wura fi wo a ompa ye no e be kai wo eti ene nyame asem e ba wo nche osi shed onsa ensa na yemre no shebudi ama ni oman jija sa na nji ntumu sa na dia osa no ayeni de no akase watumi u uni nkugoda
amen
yesu wa wafa
amen
oni wafa mfrasie fa ne bra wafa
amen
ben no ne beyeje ensaida ani da so bebem
amen
dia ekosu bia no ewrade ehyo
amen
so obeboa
amen
wo fam die ne hia eh wo da dodo wo kasa dodo enyo ma bia wo se wo hwe wo hwe ewrade kasa kire wo ne men je mu ma ne nyem resa ne nhujo da bi nyo ma pe bia wo abra bo ma efru ase e pansam ne ewrade kasa fa ho onka wo nsa o ka de ehu hia di fru ase ye bibi wo se nipa bi oni ni nyina na sisu ana mo nyina nwaware ani o ma koye ma no onko a odie de nkoye da pansam o makra itumi di ade tal o mata ade to chese school mu ade bi a ye wo bia o ma ntumi nye bi chese aho chire din din bi wa ware ne so nyankopon asam ba o nchenyo de o hu aware yemu no edi kwan se to aso da
bigger
if we are seeing sister ye be si de o hu ni se ono na ni age na o enjoy no so nyame be ye bi ama
amen
Jesus Christo di mu
yes
edi kwan se o tina sister ke ka chira wo hu na ka chira de corona e haw na wutimi ko wonu anu ka se na de wa amu amia me ni di no wu sha sa de corona o Jesus di ye fru abrabo so edi kwan se sa de ni ye chuma edi kwan se sa de ni tata o ema de bia eni o ma bia ho fra enu na ohu enu na wo ka enu na wo ye eni se basa e wo se wo shom hu de
amen
na ka se sa de we ento aso
yes
e best sa
amen
se de di speed be dwane no enti ene nyankopon ma wasam
yes
na wo de anante e free sa bredi ko and you may be
yes
enkuye
yes lord
fa wanu we esesan
jesus
nfu wanu nkanse mu hunu da we ya wo mu ya ayeye we min kwa me ko ye bi enyeye hye wo die be ye ye achan dia wo hunu
amen
enti ya amen kan esa wo ho a kan bibi che urade nyo ma enkuye bi ha no wo pa kra ko jina hwehwe mu no ahwe ho I can say, hey, Satan, but me my mouth, yes, me, me, yamo boo. Nebby be no bet me out to us, oh, my brabo. I was sending your master's son, my brabo. Nammy frassy, wound your mafro. Now, I send me a chance soon, Trassy. No one's a wound young couple, oh, mafa. Cassa, would you have him, Nauka? A yokuna can be betrayed. So be you and Naka say, oh, brabo, ye, oh, my ebre. De bia anye bia wano ka chenze enye se ya na abiyo ebe ye papa nyankopon be sesane o ma papa odu be jina ba bia kron afi obema wo wa ma yan nyina ya brabo ahedan asesa kansem bigu kunu so
yes
obema kansem bigu yiresu
yes
esene se obeka se wo bra mi bra nya wo ka ho me ye wo muare and a brain, a woman, a brain, be beer. A man, a pecassau. The Kaisem rebu or baby dimmy canamico and amico danica. Beman is sister, no way of a pow. Or say Nanka onya, or bought tribe biddy. Or sick onya, a newbie, and is here to crack or pechain sister. Because be beer, sister, and a yatomoso, and chin a crack on one a beto. So. Kasa we no ehu hia o de best say the papa bi wo abrabo nti wo kasa wie esopo a yonko wie a na ko jona ko bo mpae rade mpenisa mentiti wo yire mentiti wo kunu sama be firi wanu bia enya sama wo di tia satan na de twitwa ne o maboni bi mu ade bi a mwa famu a che na fa hwe se sa emre we ya e ko awie ye enyo man sisa no more best is a papa. Frasia Casafo for what? Casafo for because of Radiaca. I said, and sir, Elkuno, and Shenity, and Shenisa. Then your man, yes, sir. Oh, yes, sir, Daco. Obehun no banaco canon no co. Oh, yes, sir, Daco. Obehuna bemana canon no co. Now, so when no more semke, ever can yine. When was a mepe jano?
Amen.
She. Abemna kasa ah ne san kofo o mu diye o mu nche mi ene ese ni pa kran ne de nam hanam se me de fa ha mi ni se beye ana o asama me ira kan che mi wa che me de ene o ba bi ko yi asama mi kuna kan che mi ni se adwuma me ye me mwoka bi mu da ene bi bia mu no ene mo nyam che beba enti man ye nsha de a e kofom e go e pansam e sei na ye nsha chese yen jai mani nyesa yen frasi yen kasa influence in kasa nyankopɔ ɔte ase o ɔte ase ade a wonnim sɛ nkoye no wo betumi akɔmande ama na koye wo abra bom
amen
ha unimsa enu nti na yabɔ sampai no han mo sɛ yeye abusuam light abusuam no nyoma bi kɔsu wo nkoye emwa ana wo sɛ wo de wo mpɛ ampa wo bi sɛ wo ne wo mma ma yɛ soronko wɔ abusuam no
amen
nyankopɔn na ɛyɛ saa dea woka no ɔtie ɛyɛ na yɛyɛ adwene sɛ yɛbɛgyina ha ne yɛteateam sa yɛbɛyɛ adwuma ho no ɛnyɛ saa o hwɛ twɛwɔni na ɛhwɛ wɔ abusua mu hwɛ nnipa a wowɔ abusua no na hwɛ deɛ nyankopɔn ayɛ wo na wayɛ wo ne woma woku no wo yere ɛne mmerɛ bi koraa sɛnea na ɛkɔ ne sɛde sɛ sɛ asi aduru so ɔho ɛnti dɛdɛ no a yɛyɛ no ɛnyɛ dɛdɛ ho no sɛ awurade ka sa a yɛngye ntom
amen
na yɛwohu deɛ ɔtumi yɛ
yes.
Bibia nni hɔ a awurade ntumi yɛ
amen
yɛna yɛ a yɛka yɛano tom yɛmfite ase ɛnka nsɛm akɛseɛ ɛnto yɛabrabɔ so na awurade bɛtumi ayɛ awurade de nsesa yɛbɛba ɔma yɛntoa so saa ara da sɛ nnoɔma bi nkɔyi a ɛbɛkɔ yie ɛbɛsesa prɛko pɛ ɔno ne din baako ne hyɛberɛ sesafoɔ hyɛberɛ sesafoɔ ɔsesa hyɛberɛ ɔma ɔnyɛ te sɛ deɛ wote noa o ɔbɛsesa nnoɔma woankasa wode w'ani bɛhu na woatena sɛ aka sɛ ei na saa ne nyankopɔn tumi yɛ na sɛ wotena se na ɛhu bi abɔ te sɛ aberanteɛ no a ɔforo atwea ho ahwan na ɔse asɔfoɔ momoa me asɔfoɔ momoa me ɔmbisa na ɔse wodi 40 years wɔfia no wawu deɛ woagye atom no ammoa wo a wohyɛ ani mu no ammoa wo nyame asɛm ɔba wo nkyɛn ɛnyɛ ofie nnipa biara na bɛyɛ adwuma abɔka sɛ saa na ɔmde gu hɔ a ɔmu ne bɔnsam ayɔnkofa ɛna ama kwan aba ho sa wodeɛ wobɛyɛ ɛbɛkɔ so kyɛ sɛ ɛkwan yɛ nyankopɔn bɛbie koraa no ɛbɛyɛ obia nwanwa afei na wo nawo na wowo sene dubai china ɛhenehene baabi a nnoɔma wɔ na wokɔfa na wopɛ customers ɛde asupply wɔ mu nyankopɔn a ɔtumi adeɛ nyinaayɛ ɛna wɔsom no nti sɛ ɔno wɔkasa a ɛnhwɛ sɛ wobɛka sɛ o na me ɛtoa a mesi wei woyɛ wia no ho a ɛdeɛ ne ɛwɔ mu anti anidasoɔ wɔhɔ papa ɛbɛyɛyɛi papa kwanyɛ nyankopɔn bɛfa so asesa no no woankasa wobɛbobrim wɔnsusu
saa
woamene saa nanso awurade sɛ ɔbɛyɛ nti ɛbɛpie nti yɛnhyɛ yɛ ho den mesesesa wo kasa wo adeɛ no a woka no ɛyɛ nkoguo kasa no wogyafo gyina nkyɛn o ɔmu yɛɛkɔ ne adeɛ nyinaa baabi a ɔmu bɛtumi aba na ɔmu ba wo sɛ obɛtumi kɔ ne nua hɔ ɛhunu ne yɔnko baifoɔ wɔ hɔ ɛde ne nua no hyɛ ne nsa sɛ hwɛ sɛ woma wɔnkɔ n'anim da wosuro wonkɔ wo kurom nso yɛnya wo yɛfoɔ wɔ wo nkyɛn kɔpem sɛ nnipa no sa kyerɛ noadwene ansa na ɛtoɔ ɛɛte ansa na ɛtoɔ ɛɛte deɛ yɛka ne sɛ biribiaa ne master ne nyankopɔn nti sɛne adeɛ no ti biara no sɛ wotumi ɛde wo ho ato awurade so a ɛtuo bɛtwa wɔ m nsesaeɛ bɛba awurade bɛyɛ wo foforɔ ɛyɛ fɛ ɔbɛyɛ amana yɛ fɛfɛɛfɛ ɔbɛyɛ wo foforɔ nneɔma bɛsesa afei sɛdeɛ na mote no nsesaeɛ kɛseɛ koraa na aba ama wo koraa wo nhyira nti obi hyehyɛ onyankopɔn a wosom no na woasom no woma yɛngye anwuma ho nti woma yɛngye nneɔma bi a ɛho hia ɛnto ɔbɛtumi akɔ so aboa yɛ mpakyɛ wotoa so ma me
moma nkotodwe a agoɔ mu mumia nkotodwe a agoɔ mu
ate o afei nkotodwe a ago no yɛmmia mu sɛdeɛ meka yɛ ha yɛmmia mu fiti saa berɛ di kɔ yɛntwe nyankopɔn nsammra fam yɛmfiri nneɔma foforɔ bi ase ɔma yɛntu anammɔn foforɔ kyɛ sɛ kotodwe ago a mmia mu Miam, shomudin, your home pie buffo, dinyan kupon samso, nafa jenin semunshra, ah, emu ya din, or si kutu genu, miam. Yedi kaya kambi bri, e wasa akwainiso.
Amen.
Inti emma bibi emmo hu, emma bibi mbuwa bem, suana mo papa, ne radie sisi no, sa obe buwa. Anka, oh, my wound to me, me, my corn can't just say me. Yahoo, did the end to me, Vanish you. We be any why, Yahoo, dee, and I a young son, a bit me, I am my own. This old me, Uncle Pony, too. And Tina was here, dear, we a day, a batano, but your trust, mommy.
Mon can't you want our one akuma to say, Mon Shamo hunting.
What it? Me, I come above me, sir. Mon country won now on a comet too. So one show on Monday. So fear, dear. Obeying to me in Cosco could do varsity to the wooden set, Pansam, baby, ha, a crime by coupe, and a monamusu. And ne a radius some bound chain. Or see, he's run a ton chain. He's run a ton chain. No, no, young coupon. Obey ye. See, yen shown crying. Yen can be been sure. Shemin mobus ye beer. E moon nipper no moon covacity. Unti mean covacity. O mama cross no pie a secondary school. Now so a moon nipper be such a my general. Bacoba fitting as ye, vacity. And to anon a manner to us so covacity. For France, ma, vacity in Yagana ha. Country for us.
Amen.
And Kasabusiano, young covacity waha. Nanso. Nanko Puma Boa, I'm a woman, you might be some best mono, Bako ma echo, Bako summa fro, no mako, Mako school, no mindful for us. Yes, I'm Nanko Puyani, I can answer,
sir.
She, me boom, my boom, she. Oh, soon, Nanko Pontiasi. Dia wo fie no enya wo dia at the phone na wo ho no enya wo dia
dabi
wo de papa bi ba
yes
omo be hu dia nyankopon timi ye omo be hu nyame ani mo nyam dia wo mu hu no da no wo omo be hu e wo abura bom ama no atra so
amen
mo na atra so sa maka me si ye ye busu ye mu no wo si fie a wo ntinam wo si fie a wo ntinam ye no me ba ko a pay for Sinkoko, we see if you want him. And say, me, Jenna, and me, hi, die. Yes, soon, I'm your tiasi.
Amen.
Soon, I'm your tiasi. You are better trying, or better than I'm.
Ah,
you are better trying, better than I'm. Share, young coupon, how can you be a coma? Who would me, Bwami? Radia will say, ah, Ababa away. I saw a warrior. When you she woman so only the same pan book have been a hiano. And to Miss Measure said, my canny pub in Macuma. I'm one. And to Bosum is one, eh? Yamina Momsu Bwami. Men no mot. No mother blow, I mean, ye. And to me, say Sicano. And I'm a Messicano so. And I'm the Apedabra, say, be a sisu. Awo, be. Yes, ma'am, be say. Sasa asino yen si abrosan wo so nti de wo si abrosan no yen fra na ma no suam on sa wudi agora ho na mu ntimi wa ba honhum wo ntimi enti wa ko ho na mu sa yen fra no yen fra me ma no open ho asem wo open ho asem nyankopon ni nyira na ye ni padefo
sa
ebreduma nka
yes
ah obiti wa na obiti wa ho na gini nyina ye ni se he o se mkoti asori he mami oti asori tika wonya eye so benya sa agbe no fi se asori ni tinya me be shira na emom nyankofo sika na okodi wi asa da wuntumi nyempo afi ufura se okasa ah say na eti me kan se antibo odam a na me ye adwuma bi enti time a ono so enyi ne ya no so ye bi o ye afi de oni ni kru nyam to mo se ha mammy, we didn't see a new way, which me and or costless at your sanity. The opinion sent to me and woo, which my amen. I mean, see, show go to you, no, dear, what?
Amen.
Need a pity. Young couple, I was soon. Oh,
yes,
titi young couple.
Yes.
We need ni pen shamo.
A bitter.
Or yet, dear bro, a chimney, lay in tears, yes. Ja woman a keke. Nas more beck a fa keke. Sir. Sue bonnet. Sir. Chomu free bonnet. Far won't batter no. Asa. Obey yaman abroso.
Amen.
So, my micro and near bro, who signed by Crumpo Besser? Ah, not dear Jerry. And so nay young coupon. And I always shall not be.
Amen.
And Tiginny Dicka, what?
Amen.
A Gidia nipa ginny didn't in a hoon any moon yam and in it to me. Sarah no be a mouse. So.
Amen.
And tis some woody, fit is a predico, some woody. And Jao in Jao. She said, a coming call, and car, come maybe I will be ya, and near any baby I will be bread. Oh, you don't want bomb pie, no chum wife in your mobile, no patera don't, no wood in your uncle to me a coming qua. Eh? A power to me in a bay and park, my permanent dashi. No to me a jetty, no one uncle to me, no one uncle no moon yam, oh, do it to me, ye. Thank God for any do more, sir. A moon to me,
Amen.
A moon try, Jabashu, and keke. No moon you mat to your Incha, oh my ye jumanache, Nansu, a radina monsu bit me a stop home. Pacho, twas mammy cacra.
Monsu,
ah,
sure,
and a dozen. Monsrokra, or some Mayans rokra. So fear who said, Mamma, Wahoya, in Safo, now Bema, and Sro. Obey any packets here.
Amen.
Light it, pa.
Yes.
Oh, we futua. Oh, no, by your channel. Oh, we should share more. Oh, no, by your channel. In Shrapa. In Shrapa. In Shrapa. Yes, soon, I'm your tiazzi.
Amen.
Pajat has mommy.
Share.
Share.
Munyan couponi. Or the Areton young coupon.
Mo. I say, yen through. Lay a young couponi. Na or the every top, young coupon. They were too nyache, but ton of sure. They said, yeah, or cassis, or bed to me a misdream for, and yammy, or bed to mosure. San, I won't so. I won't be a dunya. They awo a busium, they awo baby outi, a woe area mu, a bo crown mail. Oh, yeah, return young coupon. They awa ma wa brabe du sabri, a rather bed ton of sure. Yes, to Christo dimu.
Anna Musa na Ereba. Onu na Ereba abejibunkwa.
What you? Onwa anyo bia. Anyo bia. Uhu di ogina ho na anyo onwa. O kan fa ni mukeke. Nti onu na obejim. Bishop onu so gini di o. Sesia yetie yi. Meme fa me di o.
Sa.
Na ma som dindindin. Na me di aye adwuma. Na nya di o se menya. Nti ma me ne di e ontumi mboa. See I didn't obey to me a boy. Or so obey chill. Obey see a nemo. A dear be away. Na a din gugu, and now a din gugu, and the abedu sabre, obey see a name.
Anona, any fraff for any babui.
Hey, I say any fraff for any babui. Any fraff for any babui. Oh, my dear, now so won't tell you, maybe I say. Nti wose wani bebi.
Amen.
Obenya ntiasɛ. Ɛwa de papa bi hu. Bibi papa bi a wose wo ye. Ana mo papa bi a wose wo tu. Wose wani bebue. Wani bebue wani ɔma bi hu. Wo kata wani akye. Wo buani agunu ɔma bi so akye. Bibi wo ha a wose ɔtwo hu so wo nim. Ana wo frafra mu sa. Wose wani bebue. Ma ho kwan wate. Na wani enda ho. No, dear, ye are not bebo. She won't feel no more. enye nnenko an Awurade ka kire o o ka kire Abraham se firi wo busuam ko bebi a mekire na me shiram ene no paiso o ka kire me no mienu se ye ni bebie ye ni efra ne bebue efra ye nim de ye bone no ne nim de ye papa no ye bubu gusu ko no wo se e bebue afi e be hunu de ye na ye hunu de ye
pachoto asu na asotifo aso abue
eh ye kankura ye nte wo ka asem pache no kra na ne buofu wo se free sabredi ko sanfo no aso bebue ye beti yankopon asamase ye be hu de asem bi free no adepam free nipa asem bi ba na be bo wa en free nipa enti wa aso na wa ye ti se de wo bua guso o si ebe bui o ti asem na o be ti ase pa o bi suro de ni se oye na wa ye de ho ehia ai wo se oye wa so ebe bui en ko so nkata e wa ade bi hu bi bi o kran pa e hu pa o ya kan wa sam kra wo hu ko pe mi so ba me na be tu da bi e wo se wa so no ebi na wa so e ma tan no o bi tumi so ne ba so o se wa so we e de entiase ene yensu yaso no ebu bi
amen
ame ye hudi ye
yes
ene dia enye pachato aso me
eno na apachi behuri se ofrote ye
ay ya anti o se apachi ebehuri ti enyere ni apachi ha o se apachi behuri ay anko mu dia ka eya dia o anya se o jina o se keke o ohuri ani ti die ni panim se anya ye no yankopo beti ma na ye nti oba ma ye tumi agina ye nan so na ye huri huri se ya ye be soro yo ba bia ya she bia obeyi ye firi ho
amen
o se apache be huri onu kwa ni tumi mu na apache be tumi ahuri enti honhom mu so no empache fo be ye dai be huri huri nkuti e bia nya djuma ni nyina bebrase
amen na emum tachira ma ato ahurisie djuma
o si emum mumu nkasa na weda nya kasa keke obetu ahurisie djuma enioma na eba emu oduo
papa
asem ni mu oduo
papa
so de tuto ho a sanioma bi aye mum nyoma bia ye din nyoma bia tai din enkasa enye bibia o se ebe ye yi wai
amen
ebe ye ji o se mum obetu aye ji enu nti bibia enko nanim eye scientist se mum fiti sabredi ko ebe bie nanu na atu aye ye nyu eni o ma be si san dodo ni o ma be ye fufu o du akuma di akira o be hu o hu de yakopon timi ye bibia ni ho a urade timi ye
yes
bibia ni ho a urade timi ye sa de ti bia o be hu nani mo nya
amen
pacho
na insuo betue esere so
mo na mi shira o eye ye da se o se na mi shira o se insuo betue ewo esere so esere so eho nye nsuo da bro nanso o se nsuo beye den
betue
enti men ka se ana mabusuam o mu akosku adu a chinti na mehu o mu sa won su papa hwi akwa na wo behu sa ni mo nyam no ewo yesu di mu o se esere so esere so nsuo be pie wo ho nsuo be pie wo sere so eho nye ba bia wo sensuo pie enti so betu ma nsuo pie wo ha na bibi ya din wo abrabo ma enti ontumi sesa no ba ya de foforo wo abrabo
amen
jini di keke
amen
kati woni ni amon pa ye unya me a wo somo no dada ono na obi
ti wo
Nyamie,
Osho,
Dada,
Amparo na beji
me tunyu mu wiye se pe maka
unya mia
enti montuma no wate
no dada
amparo
oh no na beji ebuganya mie unya mia